ko pehi nei ki raro o takahia te kāwanatanga ki runga i ngā kaupapa e ngā kaunui ti ana e tō tāua iwi Māori. Engari, whawhai mātou i te whawhai, me taku harikoa kua whāki atu ki tēnei kāwanatanga, ka hore tō tāua iwi e hoki whakamuri ana. Nō reira, ko te mahi nui kei mua i te aroaro i tēnei wātanu kia kōrero tahi kia Shane Ritchie mo te kaupapa o te akawhaiora. Hei tautoko atu i aia me etahi o ana kaupapa whakahaere kei mua i aia mō te oranga o tō tāua iwi Māori te take.